teléfono, baby.
DJ Slate.
Apapera na panirira, baby. Na kanirira, baby. My love is for you. Nobody can take it, baby, from you. No limitation. If it's not you, baby, there'll be no one. I will show you my love, my baby. I will show you my love. Asanga wantengwa mbaya mwe. Wantengwa mbaya mwe. Uyo wanikorenge pagoko. Wanikorenge pagoko. Nasanga wantengwa mbaya mwe. Wabanja mbaya mwe. Uyo wanikorenge pagoko. Wanikorenge pagoko. Oh baby, kuliko senku ya, you have to follow me. You have to follow me. Kuliko senku ya, you have to follow me. Na kombe zgela pa iwe. Chite mwachane chose pa iwe. My oplangata watangwa niskandiwe. My baby ndiwe. Wachili chose inani nilete.
Elele mama, elele mama.
Kusa kutola patava vilichete.
Elele mama, elele mama.
Wachili chose inani nilete.
Elele mama, elele mama.
Kusa kutola patava vilichete.
Elele mama, elele mama.
Asanga wantengwa mbaya mwe. Wantengwa mbaya mwe. Uyo wanikorenge pagoko. Wanikorenge pagoko. Nasanga wantengwa mbaya mwe. Wabanja mbaya mwe. Uyo wanikorenge pagoko. Wanikorenge pagoko.
Yo, andhegele nshito ulinayo. Tolo ulinayo. Nangabanji uda galimbeta. Unawawuza sizo bigi sana. Kuona maso wankono kumafuniga kudeka. Ninagumana naye anachena. Mkazi wogo mgula wajisena. Ndamufu sazina atihena. Inani hip hop jena jena. Sindi kutaisa ntawi. Chibwezi edu mpaka 6 years. Gadi nikupunzi la kugomu. Ndine fana wa machawi. Kukala mkazi wanga 6 days. Ndoti basuka tila bahomu. Inani peko woko mami. Kuma je kuyenda toku toku mami. Pantima bako ndaika loko mami. Kuhoela hoela chili konko mami. Nipeku foko yangi.
Wantengwa mbaya mwe. Wantengwa mbaya mwe. Uyo wanikorenge pagoko. Wanikorenge pagoko. Nasanga wantengwa mbaya mwe. Wabanja mbaya mwe. Uyo wanikorenge pagoko. Wanikorenge pagoko. Nasanga wantengwa mbaya mwe. Wantengwa mbaya mwe. Uyo wanikorenge pagoko. Wanikorenge pagoko. Nasanga wantengwa mbaya mwe. Wabanja mbaya mwe. Uyo wanikorenge pagoko. Wanikorenge pagoko.